mob cop.
Vijana wangu wa maskani mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigizaga zalizo za bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Eh, vijana wangu mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigizalizo za bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Yeah.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata. Don't you know Nuhiani, don't you know mama, don't you know Nani kama taka mata, don't you know? Toto, we toto. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto. Nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto. Nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.
Toto.
Lo 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 lo. Jaribu kuja kido. Zama ndani tizama. Usijeli anzisha zogo. Aya, aya, aya. Yeah. Leo sito kwacha upote. Nikupeleke kwenye video. Na tena staki ukose. Baby,
Juta mena. Ukidili na single susiri utapotea. My darling na mini. Faki kubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge. Kocha wanga wanywe vidonge. Tulichaza lizombe. Sisitishe kipimo cha pombe. Bembea, pepea. Bembea, bendera pepea. Era zaidi, ukibembea. Bembea, bendera pepea.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata. Don't you know Nuhiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata. Don't you know
Toto, we toto. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto. Nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto. Nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.
Hayo yo yo. Hayo yo yo. Kuna wenye majina chakufuata we. Sababu uko na mie. Kuna wenye malavi chakufuata we.
Yeah.
Sababu uko na mie. Nani komesha nogesha tatisha. Mina pagawa. Kwa raha zako nazo zipata. Kuwacha nogupa. Hai ya ya ya. Yo wazing yo wazing yo wazing yo. 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 Yo wazing yo.
Don't you know. Don't you know that many kamata kamata. Don't you know Nuhiani. Don't you know mama. Don't you know many kamata kamata. Don't you know
Toto, we toto. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto. Nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto. Nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.